olofoni sam awusandiboni molo mhlobo wam ndithi molo emolo sawubona mhlobo wam molo molo sifoni sam awusandiboni emolo mhlobo wam ndithi molo emolo Sagqibelana sibancinci khawusondele mina nawe sithethe Bona manje nandidinguventa phela ngale sekwaphela ngokundisele Oh ningedwa yeah, yeah. Sagqibelana sibancinci khawusondele mina nawe sithethe Bona manje nandidinguventa phela ngale sekwaphela ngokundisele Oh ningedwa Sondele mina nawe sithethe Kona manje namdidi nguventa Pela ngalese kwa pela ngokundisele Oh ningedwa Yeah yeah Sakubela nasiba ncinci khawusondele mina nawe sithethe Kona manje namdidi nguventa Pela ngalese kwa pela ngokundisele Oh ningedwa
Nokumula. We are by a bafa.